bang.
Come on, energy. Come on, energy.
Pull up now.
Come on, energy.
Nimekwama, soko la pombe lazima utalewa. Roho yako ya pili tena kwako siami mama, wala sijachelewa. Unaniendesha akili. Come and take what you like, iwe biringanya au keki. Usiseme utaki, I got true love, sio fake. Come and take what you like, iwe biringanya. Unanipandisha mori kama sai, ongeza sukari kama chai. Toka migori tuende nai, sisemi tena sikwambi mimi. Unanipandisha mori kama sai, ongeza sukari kama chai. Toka migori tuende nai, sisemi tena sikwambi mimi.
Oh baby, pull up, pull up.
Ongeza sukari kama chai. Toka migori tuende nai. Sisemi tena sikwambi mimi.
Unanipandisha mori kama sai. Ongeza sukari kama chai. Nitoe migori tuende nai. Sisemi tena sikwambi mimi.
Oh baby, pull up, pull up love, yeah.
Pull up, pull up love.
Baby, pull up love, yeah.
Pull up, pull up love.
Oh baby, pull up love.
Come on, energy.